Yeah, Azizazioni. Yeah, Isaiah prophet. Nesimi okubongo, omukwano gwange kwe kugo. Kulembera ngo verere, tulibabi kubebere. Omukwano leka kugere, abebi gambu bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja wayagala ebyennyanja. Suubiza nti toli nkyawa, tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale anneebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa. Bakuza bulungi n'egonjebwa, kuba tebakumenya. Oli mukyalo omuteefu omulungi, omwana w'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu, osaanira mpeta. Nesimye okuba omulenzi wo, bweraba bwengeze zenna. Saagala baleeta kalebule okutabula laavu yaffe. Engere kyananaana ekikube bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitumbwe kyo kya birungo. Enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale nesimye okuba owuwo. Omukwano gwange kwe kugwo, kulembera ngoberere. Tuli babiri tubebere. Omukwano leka nkwogere, ab'ebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere kyananaana bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo
kuwasa kyentegeeza onoobasinga abakuvuganya bentegeeza.